kubishana ngali baro wana sukacheka sana mimi nawe Sakuna mtu anasema mina msema sana Nachokumbuka turi msema sana Ngali bado wana tukacheka sana mimi nawe Pindi bado tupo marafiki Walushi bana kunyera na dhiki Alikuwa bonge la shabiki Nya dunia muna itabiriki Arwembari msela swiki Iti leo simu ya kisishiki Hata yangu kuna semu hazifiki Moro tunge baki marafiki Basi tena kanita binamu Kinyama chahamu Ikabiri ni kam 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 Oh, walivo yona tamu Kajito wafahamu Ataki tena zam 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 Ataki tena vya zamu Tukafundishana ngali baro wana Tukacheka sana mimi nawe Sakuna mtu anasema mina msema sana Nachokumbuka turi msema sana Ngali bado wana Tukacheka sana mimi nawe Pindi bado tupo marafiki Walushi bana kunyera na dhiki Alikuwa bonge la shabiki Nya dunia muna itabiriki Arwembari msela swiki Iti leo simu ya kisishiki Hata yangu kuna semu hazifiki Moro tunge baki marafiki Basi tena kanita binamu Kinyama chahamu Ikabiri ni kam 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 Oh, walivo yona tamu Kajito wafahamu Ataki